jazzymedunda.com.
Bina bai anaitwa Chida Mwauzi. China anaitwa Chida Mwauzi. Wanangu two brothers. Yo. Hi. Kuma. Wenye manisha mbambu waikinye shawa kurima na waza kirimo. Maraya mbu waikinye pijano na waza mishenyentu. 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 Kama unapenda mishenyentu piga miruzi nisikia.
Hizu na mtu wazimu boy wewe.
Baba we, CJ. Hino. Shamba mbuwa ikinyesha wakulima na waza kirimo. Ini mbuwa ikinyesha maraja tunawaza. Mishenyentu. 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 Namkatu. Mishenyentu. Nasema pkona kulia juu. Wakushato juu. Usunisha notoko nisipa. Nasema pkona kushato juu.
If you don't easy, single,
jamani majirani zangu siwaelewi ni masnichi tu. Majirani zangu siwaelewi. Oya majirani zangu siwaelewi ni masnichi tu. Majirani zangu siwaelewi. Oya majirani zangu siwaelewi. Suma. We nikibi wanasema walilala nikileta demu wanaona.
Hizi unamjua Bido Boy Bido.
We nikibi wanasema walilala nikileta danka wanaona.
Jazzymedunda.com.
Bantu ukweli ukiniacha mintau. Mana boyo nini sauti dogo sauti dogo. Suma we ukweli ukiniacha mintau. Mana boyo nini mesha kupen. Oya naomba univumilie mchumu. Oh la tukikosa kesho tutapata. We ukweli ukiniacha mintau. Lani po mana moyo nini mesha kupen. Oya naomba univumilie. Lo tukikosa kesho. Haya wote pia ni yao. Kutoa mimba ikufanyi uonekane. Ila inakufanya uwe mama. Oya malaya wote mlozaa mbinguni mna siti zenu. Malaya wote mlozaa mbinguni mna siti zenu. Malaya kama umezaa piga kerere.
If you
know I'm doing it, I'm doing it. 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 I'm doing it.
I'm doing it. I'm doing it. I'm
doing it. I'm doing it. I'm doing it. I'm doing it. I'm doing it. I'm doing it. I'm doing it. I'm doing it. I'm doing it. I'm doing it. I'm doing it. I'm doing it. I'm doing it. I'm doing it. I'm doing it. I'm doing it. I'm doing it. I'm doing it. Toba ninaumia chula wa mazete kanipa utiai.
Inayo ni ya Davido TV.
Watote kubiri doma nisati nye wengine mashangazi. Watote kubiri doma nisati. Watote kubiri sauti dogo. Tuma. Nipe sing peki yake tuma nipe sing kwanza. Nipe sing kia. Now got you, got you. Hey, nip it, nip it, nip it. When you have a mama, you're Tuma, who's in my dear mama? Come on, I'll be touching down. Mommy and I enjoy it. Yeah, for my boss, your body now. In a papa, na am going to go with my mama. Shall I do turn on a cookie? You didn't Sana, na do as I can, looking I am. Yapona, pitcher, my boo. Pido, give us the city. Kona yangu kuna muda na nilaumu simtumi hela kwa wakati huwa nakosea ila kumwambia sitaki kula yeye shamba nyongwa chakula breakfast mimi mjini wanakosa hata jelo chapati mwambie mama hali yangu kidogo afadhali usimwambie kama zofulhari minapambana kwa muda zila Kari. Kuma, kia. Jeze salam, suguma la pipi wazaj. Nepoje rami, apata mwezi. Choni giza, choni nyota, choni mwezi. Tafanya nini na kutoroka siwezi. Nika juriza, nikosa gani vile. Nilofanya mini teseke deile. Na kutuwa ya kuwa kijitikile. Kini komori sababisha mini kabe. Wote, bange, bange, bange. Kime sababisha mini sote. Bange, bange, bange. Itanirudisha ili nitoke. Bange, bange, bange. Kime sababisha mini sote. Bange, bange, bange. Itanirudisha ili suma. We, kiliko kutani kwa jiki nyambas. Mabere yangu kajipende keza tozi. Nikapiga geta geta mpano wa kitanzi. Nikazama bichini nikatoka na michuzi. Kumbe polisi walikuwa mbele yangu. Walizani ya wizi kwa ndo kazi yangu. Walinikamata na kunipiga virungu. Wameka jela geto mechumba wote. Bange, bange, bange. Suma umo, suma, suma. We kwanza na moyo wa chuma sifagiri mapenzi. Kwanza na moyo wa chuma sifagiri. Malaya na moyo wa chuma sifagiri. We kwanza na moyo wa chuma sifagiri. We nache kufanya yangu ni kuwaze. Wewe nani? Nache kufanya yangu ni kuwaze. We nache kufanya yangu ni kuwaze. Suma. Ndo maana nikiachwa kama nimeacha. Nikiacha kama nime. Ebu piga miruzi nisikie. Mido mana nikiachwa kama nimeacha, nikiacha. Makofi piga kwa juu, we 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 kwa juu. Makofi piga kwa juu, we kwa juu, we kwa juu, we kwa juu. Suma, suma. Mke mwenza gani umelegea lege. Ata mlenda una afadhali, sio shepu tu. Ata sula nimekuwa chambari. Miso taipu yako, unierewe shoga. Miso taipu yako, sina nizamu ya wo. Uwe areo klabu, nataka nonyesho umalaya. Niki mkosa wosi wako na undoka tana wewe chawa. Uwe areo klabu, hakuna kupagiria. Ata kama demu wa mtu usiogope we bambia. Uwe areo klabu, kona taonyesha kazi. Niki kosa likalaku na beba tari shangazi. Uwe areo klabu, siondoki peke yangu. Niki kosa uwe utumbo na undoka tana ikifu. Suma! Wakulima wanapanda mbegu, wale vitu napanda meza, panda juu ya 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 meza, panda juu. Suma, 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 suma. Najua hiyo, ona na 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 na. Najua hiyo, ona no 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 no. Ona na na na, itikia najua hiyo. Suma, wait, what the? Ona na 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 na. Oh no 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 no. Suma. Oh na 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 na. Oh no 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 no. Baby tujirekodi tukimaliza tunaifuta. Tuko wawili ndani ya nini mafuta. Hoya kuwapenda malaya wala utojuta. Naijua hivi ni asirei ama faripu. We malaya kula ushibe shoga yangu kazi yako ngumu. We malizia bia mitari chachukua alu. Tunajua mbele ya chai ya mnaga mkate mgu. Na we dada unaidanga nena vidu wa kutiedu. Haya kwanza mnasemaje kwani, mnasemaje kwani. Naijua mnasemaje kwani, mnasemaje kwani. Ona na 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 na. We malaya takuntisha una, filete utoto. Malangani atapa piumu una, unanuka changamoto. Takuntisha una, filete utoto. Malangani atapa piumu una, unanuka. Yani Mungu awache mapukala, awache mayatima, awache na agonjwa. Akutafutie bwana mwenye hela. Umelogwa wewe, umelogwa wewe, sio. Hey, shika, shika, shika suma, shika suma, shika. Shika kabisa, shika. Mbame neto mchina mwusta, china ni wengila mwusi ni mmoja. Nimekuja kwa niaba mjombangu bantu na kamkachu. Kwa heshima tuna blandi yetu hapa inaitwa Home Sio safi au sio tunatambulisha leo kwa heshima next time na asanteni
chizimidundo.com.